asawara chapantati lewru novembre hitan 2024 chuka chuka la kala to modum hedaade hejjude amen dir linde mangal modum fu mi chalmin am san simla modum hedaade actuation am nyala mo hande on woni do Ousmane Nyalli bo Ousmane hono nyalli da
jotto jalla ali sisa na selli
alhamdulillah mi selli min do nyalli boli hodum jonganda sakira am le sembe kabaruji di
imma daraji balde sappo e jeego be noddir 16 jours d'activisme sakade to raj ngatte fewde rewbe bibbe rewbe ana jokkine tiagal tiargal no yoga wurdata den kalan hala don to yoro soto imma daraji ana gonde wadede do buudude kasaraji ngatteede do laabi le ngendinde en timminiran kaalde hala kabaruji haro jadde
campagne balde sappo e jeegom kertanaade wadde imadaraji fa haba yanugoji ngatteede fewde rewbe fa to sukaabe rewbe ka gulleji mudum fuddi altinere noga e joyi lewru novembre ettiinu nyalawma hande o mi ngaram halde hala rewbe le janaabe tewtube wadde ko wayfu yella kanyum en kan heba hewtude ngurdan lobban kase
e di dorraji ko buri hewde fu e rewbe kanyum bibbe rewbe woni ko katteede do mubben adun fu tawedan ngade do worbe
yoga be do yimbelle be di do torraji wada fewde mi mk ana tampi sanne e hakkile mudum saatu wobbe kanyum en data dala hen aduna
non jati kambe hebobe hewtude koye mubben be ana keba yottaade le nokkuje don santireji kartanaade hokkude hakkilaji nana sini ben en darne keb ana faabobe sanne kedden ko lala jara tour hebinen do majjum do faccitan Umar Waygallo
dido yo halaji robel be torraji yotti le cuudi mudun en be kali fa hande no dum wuddi e torrirdebe wakkande cuddi teminde mido famduno sanne tay dumide janganno lekkol ne jottim to goran oto de wi ekol jangataake dum mudun do wakkande bammi debbo dido bonde dentidal o fu fuddi o yo wattan poso e nyamdam jaato o warakam ciagal mudum de mo yaltudi e sugo jokolle goddo faabe kibidi bibbe dido ciagal mudum be do roobe le kibi balle guuji kewdi konaari bangal hakkilaji lobbi e konande mudum dum wadi wattu joni o so ngurnda mabbe wayliti be certi do e joncuudi torrobe be babbi anniya no kanmi yeggitirde ko hebi kam fu e dewgal ngal li on do wattu neddam goto kany nayiri kan bangal o do association waldi kam sanne o mo yennano inna me abbam wala fu ko accanta kam wakati jo naban kan lamu jati dum wadi so cer muumi wattu jo no fedde de faabi kam sanne jenaba jallo kany lami fedde o en sinde no dir 3z mali fedde fa botonde hakkeji robe li no ko wolitide paabo robe le be ko hewi sanne
nous accompagnons
les pabo hono yimbe be dido torraji jotti miden kokkabe konaayri bangal hakkilaji lobbi miden pabo be du konaayri bangal jawlele nobe kan banterde ko himbe konaayri bangal
organisation financière
bonandaji ngatteli fewde robe kanye e surbaybe fa handi du wembini sanne le leedi ndi dum wol so imma daraja kan jukkitede
sakrabe on bay tottude hakkilaji modon fudo dido kabaruji do hella ame facebook na do compte x mom no dirta no twitter kasaraji do datika na lato sababu yimbe hewbe le nukule kewde le leedi amende buri fu wakkati timode hitani
e le majunto yoro soto fadun sakke meri ngendi do gollidal commissariat de police puddi yontere jabbene de wadde hollita ngoji jamare de sukabe jokolbe an gondi faabade be dodi imma daraji faabe dodi en fam an ko kedjaade men gondo yoro so ali haydara hebini en do faccitam Umar Waygallo
yo sukabe chapande kanyene jalti le yontere jabbi non de fa pammina yimbe wonbe nokku dete yoro so no sariyaji do dati wori Ablaye Goita maire commune yoro so hali ko ni fana o do imadara
aujourd'hui
pa mande ko hewe kasaraji dati di fu do wayde andande sariyaji do dati wori do wodi so mi de gondi wadde o do imadara yalla yimbe yoro so na pamono
ko wori di ce code la
le ko sakiti ko yoro so mati kasaraji dati mawdi fa yimbe keddile hen do dum wodi so be gondi famminde jamare wonde tonde no sariyaji do dati wori jak jasana goto e police les sous du commissariat yoroso
le non respect le code la
way di rewde sariyaji dati dum latik sababu su yimbe le kewbe keddi le hen le sapo jetti lewru octobre yabbe non do min ji donno moto goto hawrtoy e chauffeur mo anda no dati di ngori ko do kasara wadi ko latik sababu su donno moto o mayi
malheureusement il décidé
sukabe ko lutide pa botono dido gulleji wori sanne modibo goita kany lami fedde hayebe to yoroso to
quand on essaie
de no kasaraji dati di ngon de wadirno idum metti sanne miden landini mi kani fabirade soudu meri no hanu kelle jamaade hakkilaji
dum de sensibilisation
dum ko ali haydara hebini sijo tamani yoroso dum nabata m e yawtere amme minimag
le yewtere amen min mag ñaloma hande o min kalam hala kawtal goobo forum mode et design mo golleji mudum fuddi bamako do alal bar bettine
e ley balde nay humuni be golleji mudon ana gondi e hokkinde de hakkilaji le nokku centre international de conference de bamako dartude hono be tidallaji be joggidi be kebanerta de jogala e hono ko be bayi wadde ba be keban nafangaaji mudon na ne yewtere ana halaji kewdun ko be kalta hala mudon joda halaji batuji fa bidore na fam an ko isa umar to gola hebino facita umar way gallo
la mode c'est bi mode dum wodi yokudum hayebe non ka do yo hala kanko no dirtedo kasim dambeli ngado chonchi kanye bornaade leedi ndi honno makko no yimbele hewbe ana gonde waylitinde no kabaru chonchi bornaade wori leedi meden di misalo kanko no dirtedo namisa tira jom mark mo no dirte ikaluk e yasmina bapina jeedo mark mo no dirte genga kanye sirandu janka jeedo mark mo no dirta numude be fuube kali ko dum wonde nafude
sa fait vraiment du bien de voir qu'on s'intéresse
yalla hono jamarde ha nayred bangal o do golle ko nayri bangal kebe golleji kebe li hen kambe ngadobe natebe be baylisino golleji mabbe di wurdi dum won ko maddi in mali wonde e wadde wattu joni o yalla do hebe lerunde afrique nde kany adnar ndu fu e mangal mo
pourquoi pas après dans le reste du monde
ka fande ko nayri bangal baldi guji kany e jande yudo chadele mawde non dum wodi so ngal do kawritala no wonde e wadede ibrahim gindo burd antrede hakim soul kanyu lami ngal do kawrital
nous voyons beaucoup d'initiatives
di madraji kewdo ko nayri bangal mudun ka ko nayri bangal kebe idum famdi sanne hala mudun do halataake wattu jolmi jototo sukabe jokolbe jugibe hakkilaji kessidi yalla hono kani janginirede yalla be tawe dido golleji fu
également participer au master class
tagal de kawrtangal timminde tongande yaltinama ton madraji don kani wadede no yirwere hani wadirde le rumde afrique nde
le yawtere amen pourquoi nyalom hande o mi kalam hala sudu dambirdo
le kurtungu sabe hedun de e dambugul ana wade eden andi wide ka don wala le jallign leydi meden di fu fatumata ko jo lande ke kabar mudon rokiya jakite andin do kabaru dambugul kede ko do facita Umar Waygalo
le femme se marie vierge
donc arande so debbo nata suudu atama anda gorko yo wajibi sina battine modo kando famminti duno lende worri awadan ko foti yontere ada famminé ko nayri bangal labal famminé dano kanda worrude waylitinde nyamdu mudum wana ko yaafi dum wodi so balde jiddi jooman nyammine a famminte no ledde kewde kani defirede yalla goroma dano welto so lidiki watte du yalla hon kanda wiltirade e dewa ko ma
tu puisses profiter aussi de ta féminité.
kawrtal goobo yontere kertanaade le adnar allah ndu fina tawa ɗon artisana burdaɓe ka fuɗɗi talatare ɓettine nokku mi noddirta musée national de bamako
sisil ɓe cuɓɓe hikkaɓe mbi artisana burdaɓe laato ko wawi wadde jaam e dewral le leɗɗe asd
ngal ɗo kawrtal burdaɓe ko ɓuuri yimɓelle temedere capan joyom urɓe le leyɗe leful sahel ngel waɗi hawrude hen ɗum naɓada e birkisamɓe caldi ele bilki sembe caldi mi kalam hala nyaloma dido ba championnat national mo golleji mudum warta fuddude kikide hande
non jati e wattu joni e stade Mamadou Konaté to 11 créateurs ana wonduno ton fidude e AS police wattu 18h joni isfasa kanyindo ana wondi e bisminde afé le 1 star god
alam o US buguba waram hebondirde e asko wakati yamde sappo e jeegom US buguni kanyindo waram hebondirde e AS Bakari jambe on do wakati goto FC Jara kanyindo waram hebondirde e binga FC wakati yamde sappo e jitti
kawrital hakkunde etoile di mande e joliba AC ana kani wadde e tati lewru décembre warorundu stade malien kanyuna hani memondirde AS Real ka holi takata fonde be kani fidude
sakiraɓe ɗon mi kaddate kabaruji amen ɗi kikiɗe hande
non jaati Ali Sisi ɗo kaddude kabaruji ɗi kikiɗa ko sakiraɓe gonɗo liman fo e mangal muɗum e juuti on sanne kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere tous o gueɗe nde wona jukkininde on tawdete Oumar Waydou